representing Street King Empire DJs.
ya kitoto ya kitoto mie siwezi. Kila ya moto mapenzi. Mapenzi ya kitoto mie siwezi.
Utaki mimi niende kazini, unataka tulale. Na nikipata mapesa twende kwenye stare. Utaki mimi niende kazini, unataka tulale. Na nikipata mapesa twende kwenye stare.
Oh, every possibility. Others got plenty, others no opportunity. Show me the way how to live out a calamity. Show me the way how to live better, to live better. Nipate maisha mazuri, watoto wasome vizuri, wapate chakula nzuri. Nipate maisha mazuri, watoto wasome vizuri, wapate chakula nzuri. Kama hakutaki kwete Kenyatta Kabila Kagame wali wali. Salva Kiri Sudiri Wali.
picha ni iweke milele moyo ni mwangu ni kuone kila nai moyo na podunda moyo na podunda na moyo na podunda ningeweza ninge kuficha kama siri mapenzi yetu iwe kati yetu wawili mapaparazi wafika wahi kutuona 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 wacha ni kulinda kila siku kama komando.
Goma siku achi kabisa
yeah.
Wendo mama Kaila of course mindo baba Kaila,
Kaila.
Amini wendo mama Kaila chana nao na kufata wote ni Mataila
Wabaira ye magelani Yellow panyango long bogen Damwinua even higher Kwani ye ndio wangu wa sana Amuninyo je gorodova Life bila ye is a L-I-E Na mwakilu chotele D-I-D-I-E
Shaki soko, ananena wili no, niena nena wili yeso ana nena wili no nena nena wili yeso kidogo
Mwamasembera, mulamu wasova Jangu fetale, yansibi hakulika Nekanzine, nenzina mumama Mulamu wajisera, ato muziki zuri sana Nekanzine, nenzina mumama wajisera Ato muziki tamu sana Nse sichalosi, sichalosi Nse sichalosi ndi boss Sichalosi
Dance, dance
Abange Unovula mugumbi Zengu dame Kalimunde kenange Kwenzi jukira mchemfute Kendo za tupu wana Kacholeka otada Nebakende kakanga Itali musana Oh mama ulala Oh agariba
Itali
Katitoba kona chongamba Jango mziki tugusambe Kambe toba kona chongamba Jango enu tuichangi
Ayelelelelele
Ayelelelelele
Nekanzine
Nenzina mumama Mulamu wajisera Ato mziki zuri sana
Nekanzine
dance you if I show you my money are you gonna dance you if I show you the way are you gonna dance you if I show you my pocket baby are you gonna dance you if I show you my wallet
I will
show you the money baby dance from you baby move from you don't go from you
I will
show you the money baby dance from you show me your body don't go from you African, 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 baby. Ooh, yeah. See, African, 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 baby. I don't, yeah. The money too much, I'm dashing. Are you feeling my singing? Like whatever you're thinking. Can't you see what I'm feeling? Lagos to Dubai. Abuja to Muzari. Go back to Mumbai. Now is the music that want to dance to.
Are you gonna dance you? If I show you my money. Are you gonna dance you? If I show you the way. Are you gonna dance you? If I show you my pockets. Baby, are you gonna dance you? If I show you my wallet.
I will
show you the money. Baby, dance from you. Baby, move from you. Don't go from you.
I will
show you the money.
I will
baby, dance from you. Show me your body. Don't go from you.
Mini, mini, mani, mo. Baby, give me all your loving. Mini, mini, mani, mo. I don't go take your love for granted.
Baby, baby, if my abejo. Baby, you and I just they go. Don't let bad man stop our flow. Baby, make we just they go. The money too much, I'm dashing. Are you feeling my singing? I whatever you're thinking. Can't you see what I'm feeling? Lagos to Dubai, Abuja to Missouri, go back to Mumbai. Now is the music that wants to dance to me. Are you gonna dance you? If I show you my money.
Representing Street King Empire DJs, DJ Mims.
Hey, I hope you not Delilah. Echo water, my high catch fire.
But I want a gun on a Jedi. Kugawa gawa high five. But I want a gun on a Jedi. Honey, Kugawa gawa high five. But I want a gun on a Jedi. Kugawa gawa high five. But I want a gun on a Jedi. Honey, Kugawa gawa high five.
Linga, linga, linga. Me see you just burn up your waist. If you want my money, you must take your body. Me bigger, you didn't make me the greatest.
All that thing I tell it to carbon.
Kama bahati wenzenu nilisha poteza. Squeezy ujanja ni kunywa mchuzi wa pweza. Aya maneno alinena wazee wa zamani, ukiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani. Aya maneno alinena wazee wa zamani, ukiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani. Masikini roho yangu mi, roho yangu mi, roho yangu mi niachie. Wewe ni dasa kwa masikini, roho yangu mimi, roho yangu, roho yangu ni yachi. Wewe ni dasa kwa masikini, roho yangu mimi, roho yangu, roho yangu ni yachi. Wewe ni dasa kwa masikini, roho yangu mimi, roho yangu, roho yangu ni yachi. Wewe ni dasa kwa chini musingi kiuno kisha tenga ndo bye bye ya msondo mumpe ngurumo ayo mengine hayo fai mwana penzi limechacha nae wache ni guse ni achane nae asini gande ni gombane nae hakuna mapenzi usibishane nae ai ai ya maneno alinena waze wa zamani ukiwa mjanja kuchapiwa misiri ya ndani aya maneno alinena waze wa zamani kiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani
masikini roho yangu mimi roho yangu mimi roho yangu niachie wewe ndasa kwa masikini roho yangu mimi roho yangu roho yangu niachie wewe ndasa kwa masikini roho yangu mimi roho yangu mimi roho yangu niachie wewe
Let's show them how we do it in Africa.
You're listening to the one and only DJ Mims, the Mix Daddy.
Yangai, 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 Niñera seré mahana bei no rengerai Engaya, engaya, niyo lo wajengai Niñera seré mamu sara choma gubinyo Engaya, engaya, niyo lo wajengai Niñera seré mahana bei no rengerai
Ole godi godi, ole godi godi, ole godi godi, hey Kegire ole godi godi, ole godi godi, ole godi godi, hey Kegire ole godi godi, ole godi godi, ole godi godi, hey Ole godi godi, ole godi godi, hey.
Mabe, mabe, dalama, 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 mabe.
Fanya bingwa wa kupenda
dada eh
kumbe bingwa wa kutenda kuliko kupenda
dada eh
tena una sifa ya kuogopwa kama defender
dada eh
umeua wengi ila kwangu umedunda akomae sitake nizikwe na kilo mbili kwenye mfuko mamae sitake familia ilie kwa sababu yako dada eh ananitegemea mama eh aai nikifa atalia sana eh Katika familia na mimi ni baba Yapo baba yu Nikija kufa ufa nani ataziba Ebu kwenda zako Anani tegemea mama eh. Aai Nikifa atalia sana eh. Aai
Kukua kizungu Chinja jana tabu Kukua kizungu Chinja jana tabu Ebu niache eh. Ebu niache Unapita na dumu la petroli Ebu niache Ebu niache, eh, ebu niache Unapita na dumu la petroli, ebu niache
Ya moto be, ya moto Ya moto be, ya moto
Unajifanya bingwa wa kupenda
Dada, eh
Kumbe bingwa wa kutenda kuliko kupenda
Dada, eh
Tena, una sifa ya kuogopwa kama defender
Dada, eh
Umeua wengi ila kwangu umedunda Akomae, sitake nizikwe na kilo mbili kwenye mfuko Mamae, sitake familia ilie kwa sababu yako Dadae, ananitegemea mama eh. Aae, nikifa atalia sana eh. Katika familia na mimi ni baba Yapo baba yu Nikija kufa ufa nani ataziba Ebu kwenda zako Ananitegemea mama eh. Aae, nikifa atalia sana eh.
Kukua kizungu, chinja jana tabu Kukua kizungu, chinja jana tabu Ebu niache, eh, ebu niache Unapita na dumu la petroli, ebu niache Ebu niache, eh, ebu niache Unapita na dumu la petroli, ebu niache Unarambo, minamua Ni ujinga ujinga tu, eh, ni ujanyua Una rambo, minamua Ni ujinga ujinga tu, eh, mi ujanyua
Una kichaa, minakuita gawe mwenda wazimu Nimepata habari mwili wako umeujaza sumu Una nangangana, unataka miku ni pautamu Unakosa sigei, mama ya kucheza kuna
Tenda kaite,
segele ma,
Oya shiki ni 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 ni, oya shiki ni 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 ni, oya shiki ni 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 ni, oya shiki ni 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 ni,
I got these
allergy.
Kimbiza, ona papio mamio, wote wanakulilia. Ndani ya Dar es Salaam, ulikuja bure, tena kimwana, kimwana, ujui kuchuna. Na zile lawama za wale, walokuzoeza, ulikuja jana, na leo, tofauti sana. Tena bure yule wa jana, wale utofauti sana. Toto kwa mama ujaya juwa mengi. Wende tezi na omo mareje ongamani. Amesema sana mama, dunia tamba ya povu. Unasali na shubiri, ujana giza na nuru. We mwana, wewe mwana, mwana jeuri sana. Ulichokipata huko pata, umekosa ulivyoacha. Kwa baba yako mwana, na mama yako mwana. Kwa vichacho ulivyo vitaka, vingi ulivyoacha.
Presenting Street King Empire DJs.
Passialo so, guitar.
Let ala wama, we will not let ala wama. Let ala wama, we will not let
ala wama. Back to the top.
Aye.
push pass anybody way to roam me. To roll gather pass anybody for the gathering. To roll just money pass everybody. Yeah,
I don't know. Diana. Tabala, 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 tabala,
tabala. Representing Street King Empire DJs.
Wewashana kabisa, maana mwisho yana.